abatalewa beno ato bulimba siumasa mkubo obanze na metu tebusi mkago kuli umunga lafu jawa mnekira tuagara na balalo mutaba jata kunze eranga nange siju se mkola njaku wakaromu wakisa njakala nange kale watewe kulibanga mkago atema njinja kuwakaroku wanga na mwe gana mwe kunze mujawe mutiompola bakiriza wabade watasubira salisega wengeri jali fuko msozi abaga yebi ezingide mungata ngabira videja wakulinume atenge ikatonda jali kumpinange nimugumwe chisaje chijejendi jonachendi vali valunda ndunda nina mulio kukiriza ntimunene maramu siza wakuru ulio mjali atera mchiti ulio mwali amaso na mutima bise kunze boda yo bagambe wenzi jide mkia nakati nsose nechibuzo banyabo chichaba lunji tewavera napisa uvera bafumbi wa matankane tebatera yone goku wembaga musonyi wesi jogere dekulumia kubanga nangi chinuma mumutima narulunjo kumuru ajali fumbirwa nzekwe nalini narumuna kabiri mbaga bakolera dara chiremia yenyini jiremi zeji talina wajagala nolio kotunula viso waganye omulunji wanga biakola nti vya solo takuliro bulunji umuinula kubana yaba yema yenti makula atenga omu govera buboko wafunira msi ya kolo rengini nario kakikina rano wabanawe ngabula kuna kwei nantieze mwami bienjo kere ya muasaka jansembe baka kasewe biemba gamba bienjini omurungi wafisi ni wawulefiga asoka na manyanti yedala murungi mga ya daka vina kamutima wa hile tebi mkwata koye chafa ya mwenye enda biluamu yomu ngarunga ya kulimbe techikugana kwevalanti kususe so waliwe bitundu vieta koleka ngera toma nyichi tundu chiche wavulwa njagalo mtu yevalenga na lulunji enda biluamu emulaga chali nene gulabiri emu ya mugongo paka wansi yeyo masekirire paka kunjala eno mugongo wabere bichamu bingi na yaba mute mwera vanga yomulunji omugongo kumuchara anga mulunji wekudari musitu funga kwa mfudu entumbe bakare kate kumusajja na yomukazi mama tewache kulimba mcho hizo kunyumira tumulira nga ya defensi maria nema jakiza wevute mugongo ninyora antinezira maso wali uwa mabera manene tuka wili nyajeri nagasanira tuka ita dialoga furasika mbukoge choka wanarunji wa banarunji wakuno jewa mwanyime wakula baba runji jewali na yesi webatio choka wanarunji wa banarunji wakuno besoma atawa kazi batamwa obwoburunji burake bao jusura Kambula gawa lunji naba vyo chizule Jaba mubie beso mubu lunji nampeo Mama angatone itana lunji wa Soka weke berulevo vamba lunji wa wera Zebi ndumbi fisizo ute Nembi nonjere zero murunji Kewa no, sija kusonga umutu ntika mulunji Ema njiwa nika kukusomele Wezi kakana zile kulubuto Akabuta akawazena kote karabika ulunji Awalunji angelije vata fumbiru Akativa kula marwa kwe kuzimba weva timbuto Akabino musere vende mwana wange simanya ya galatuza mbonga itena ye No zandi mulunji ingana ye baba Olinga nyumyo tucha isemele Amaguru amaguru kaba baba sajja Baruni nyakula kentumbu inamu Obusinga bubera buguru guru Olu kubachara baba nora vimbaga Amaguru gomu chara anga marunji Okufa wansiga wama kendu fuburunji negaliu kaga situkanga waga geja mpola mpola atenyo uyo nonese omukazi okusiba entumbwe si kirungi ng'obuyuni buno bubakongola wabawo n'ebinene ebizibuwala nga byakulangira okuva wansi nga binene yadde waggulu otemagana nga feeza naye ebitumbwetumbwe bwebityo tebifuna ne muba mukkalanga ya burawuni obwo obulungi bwojjawo towaana magera bwe lugoyima abalala n'ovuma buli muddugavu nga yeggwalaba mbusi mulungi kanjogerenja byekisigula ennyana nti obwo obwerusiwe bulungi bannyabo kyokka bannalungiwa bannalulungi baakuno tebamanyi be baakula baabalungi gye bali naye si bwe batyo kyokka bannalungiwa bannalulungi baakuno beesoma ate abakazi baatamwa obwo obulungi bulage bbaawo nyusula nalungiwa abageya abakazi abakulengeri mbubbo balungi nze wekinyiriza nga ndi musajja kitegeeza abakazi baatamwa kale batuula ne basongesayo na mimwa mbulabu owakabina akaba baatala buli butonde ne banayiza ne bayise nabo mbu baakula obugulu buli obubi obulinga enkonyogo ng'omukazi yeetambulira mirembe gyeggwa omuliko omusojja mwakulemiwa ng'ate miwangu okuwaŋŋana ebitiibwa kintu kikulu n'owa obugulu era ne mukyala nga ggwe obufumbo bubalema kubeera mu ebyo toyozezza wakangaoyoyo gy'omwami olw'okuba ggwe weemanyi nga nnalulungi teweeguya magana ye nga busiru basuubira emirembe gy'ebweru emingi ogamba otya nti wanyiga nga bo balungi basasira obulungi bubateganya kyebava baweereza amaloogi n'eyo mu mmere bali mabaala abeetunda bannyabo ensi bamaze okugimanya nti lubabu na bulijjo bamanyi gye beetundira tebaawuliranga mumaka tebaalina mpisa katiyiga nti n'ebirungi bisala naawe obulungi bwe wasalwa maama eyo mabaala mwongera okubayita g'owa obulungi bwo tosuubira eno katale katuwase bano abateegayalira mwe be muyita ababinga so balungi mu mpisa buli kimu mmwe mukitwala bwe mutyo kati kamukyaŋŋanya abaami aba buli lukya nga ŋŋenda okumala embozi ya luno kansooka ensimba omukazi anfumbira emmere tiweebala osingira bannalungiwa maama kannyongerewako omukwano kirabo weebale nnyo abaddangoberera ŋŋenze nnonya ebipyanja kuddange bawe bikyalimu mmutu si kyangu kunzibwa dunda akumba ekikulu kumpa bulamu kyokka bannalungiwa bannalulungi baakuno tebamanyi be baakula baabalungi gye bali naye si bwe batyo kyokka bannalungiwa bannalulungi baakuno beesoma ate abakazi baatamwa obwo obulungi bulage bbaawo nyusula kyokka bannalungiwa bannalulungi baakuno tebamanyi be baakula baabalungi gye bali naye si bwe batyo kyokka bannalungiwa bannalulungi baakuno beesoma ate abakazi baatamwa obwo obulungi